Nasinga truck kwa ziki daily na hustle ya yeah. Daily routine tumezi double slice na siyezi fumble eh. Sezi chachani shangoshwa na majigambo eh. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Tuko in hatu tokina. Ah, hii life ni tricky, kila kitu ni risky. Kutoka block, cut with pick, bado na mine mziki. On top na kill shows than before. Na nikipost mna ni follow. Maybe nikificha la dipo ama omolo. Ndo mta changa za uchoyo na mausoro. Nishaja za silver helmet pia goro. Hapa kwa mbogi hapo si mess usiboro. Mbosho na kimbao laki tena ama kingovo. Bila kijanja lala kwa tent na kiloko. Na nikifike jana sholo nishike mafofo. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Niko kwa jungle, na safari bado man na zingati. Yeah, niko kwa jungle, na wala business dosina. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Tuko in hatu tokina, tuko in wala business dosina. Niko kwa jango na safari bado man. Nazingati kwa ziki daily na hustle ya yeah. Daily routine tumezi double slice na siyezi fumble eh. Siyezi chochani shashoshwa na majigambo eh.